Masi wiyongi yo masi hara Enisa wani chesa wo ya ye Yena mwendo Ikawenda unileza mwende Aha Ezi gongo Metona unitosha wo ya ye Changanya changanya zidi kuno gesha Ay Vita bila zana leo tunakesha Cause you want
Shuka na mito Mwanamu, mamito, mamito Puerto Rico, poquito, poquito